Isyidkan iyo murankan dhaliyay suugaan qaadada ay ciidanka booliska ay dhex galeen markii dambe u dhaxeeyay shaqaalaha ismaamul goboleedka Tafeta iyo shaqaalaha ismaamul goboleedka Kwale ayaa salka waxa uu ku hayaa muran la xiriira maamulka lacagta canshuurta ee deegaanka Makina oo ay ku murisan yihiin labadan ismaamul goboleeda
ama issue within Makina hatuna acha tulete maafisa kutoka kule kwingine pale pale. Tunataka watu ambao tunaachiriwa hapa na tume identify hawa vijana hawa maafisa. Tuna wale ambao wanashughulika na mambo ya usanyaji wa ushuru kama waine, tuna wale wanafanya usafi.
Lanan Langat oo ah madax maaliyadda ee ismaamul goboleedka Tafeta oo horkacay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda maaliyadda ayaa waxa ay tageen deegaanka Makina si ay u aruriyaan lacagta deegaankaasi iyadoo ay sheegeen inay qoreen shaqaala deegaanka ka soo jeeda oo la shaqeynaya maamulka Tafeta.
Umesema kwamba lazima iwe na joint account. Sijayasikia mambo ya joint account ya different counties. Sijayasikia mambo ya different. Sijayasikia mambo ya joint account ya different counties.
Sasa hata nieleze chief brother.
Alafu court order is not the last, is not a last resort. That one is redundant. Court order is not a last resort.
Iman Shah masuuliyinta maaliyadda ee Tafeta ayaa waxa ka hor yimid mas'uuliyiinta ismaamul goboleedka Kwale iyadoona ay tan keentay ismaandhaaf iyo weli sidoo kale isu gacan qaadid u dhaxeysay labada dhinaca. Tani sanadkii 2022ka oo heshiis ku meel gaaray wada gaareen barasaabka hore ee ismaamul goboleedka Kwale Salim Vuria iyo barasaabka hore ee ismaamul goboleedka Tafeta Garanton Samboja ayaa waxaan laga qaadin wax lacag ah canshuur ah dadka deegaanka Makina degan maadaama ay deegaankaasi tahay meel ay ku muransan yihiin labada ismaamul goboleeda.
Kitu tunachohitaji ni kwamba ni serikali ingilie kati huu mzozo kwa sababu sasa hii tuna vita, mtu anayeumia ni mwananchi wa kawaida kwa sababu huduma za serikali Kwale hatupati na Taita hatupati. Kwa hivyo tunahitaji wakati huu haya mambo yaishi. Tuko haraka tena sana. Sasa hivi vijana hata walikuwa na furaha tangu asubuhi, wameajiriwa kazi tena hivi wamesimamishwa. Kwa hivyo gavana Taita, gavana Kwale, tafadhalini mzozo uishe leo, kesho vijana wetu waendelee na kazi kwa sababu hata walikuwa na raha. Wameandikwa kazi hivi tena wazuiliwe. Kwa nini? Na tangu hapo kuzaliwa kwangu tena nimefika hapa naona huduma naendelea vizuri ya Taita. Lakini sasa kwa hii katikati kuna uonevu, hakuna uwazi. Kwa hivyo tunasihi mzozo leo uishi.
Bishi September sanadkan oo kasoo gudbinay ee 2022ka ayaa maxkamad ku taala magaalada Mombasa ayaa waxay u maamulsan ismaamul goboleedka Taita Tafeta in lacagaha canshuuraha ay ka qaadi karaan dadka deegaanka Makina degan. Lama oga halka uu ku dambeyn doono murankan ina xuduuda u dhaxeeya ismaamul goboleeda Taita Tafeta iyo Kwale iyo ismaamul goboleedka Kwale oo haatan u muuqda mid sii xoogaysanaya. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.